At titlen var Guds enbårne sønn, og at han var ett med sin far, at han eksisterte som et guddommelig vesen.
The phrase says, notice the phrase, as the eternal son of God.
Og uttalelsen bruker uttrykket som evige Guds sønn.
He existed as the eternal son of God.
Han eksisterte som en evige Guds sønn.
From everlasting, he was the mediator of the covenant, the one in whom all nations on the earth, both Jews and Gentiles, if they accepted him, were to be blessed. The world was with God, and the world was God. Before men or angels were created, the world was with God and was God. The world was made by him, and without him was not anything made that was made. If Christ made all things, he existed before all things. The words spoken in regard to this are so decisive that no one need to be left in doubt. Christ was God essentially, and in the highest sense. He was with God from all eternity, God over all, blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Isn't that a powerful statement? Did you have time to read it?
Fikk du lest det? Ikke dette en kraftfull uttalelse? Det fra fast grunn.
She is talking about the pre-existence of Christ.
Hun taler om foruteksistensen av Jesus Kristus.
This is about Christ before anything was created.
Det var om Kristus før noe ble skapt.
And she's going to explain to us something about the pre-existence of Christ.
Og hun skal forklare noe for oss om foruteksistensen av Kristus.
She's going to emphasize the eternal existence of the Word, the Son.
Og hun skal forklare betydningen av foruteksistensen, selve ordet sønnen.
For Ellen G. White, as well as for the Bible, Christ did not have a beginning.
For Ellen White, som for Bibelen, så hadde ikke Kristus noen begynnelse.
Before the creation of anything, she says, Christ was.
Før noe som helst ble skapt, så var Jesus Kristus.
Now, there is a statement there that I want you to pay close attention to.
Det en uttalelse her som jeg vil at du skal ha tett oppmerksomhet på.
She says, he was with God from all eternity. I don't know where in this.
Han var med Gud fra evighet av.
He was with God from all eternity. It is not that at some point in eternity Christ came into existence out of God.
Han eksisterte med Gud fra evighet av, så det ikke slik at det var på et eller annet punkt i evigheten at han begynte å eksistere med Gud.
He was with God from all eternity.
Han var med Gud fra evighet av.
There was not a moment in eternity when he was not.
Det var ikke noe øyeblikk i evigheten hvor han ikke var.
This is what she's emphasizing.
Det det hun fremhever.
The eternal existence of Christ.
Den evige eksistensen av Kristus.
Second, she's going to emphasize that Christ was divine.
For det andre så fremhever hun at Jesus var guddommelig, Kristus var guddommelig.
And you have the
nummer tre.
There is between you and your children a very close fellowship.
Mellom deg og dine barn så det et veldig nært forhold.
There is hardly any other experience that connects people together like child and parents.
Det knapt noen annen erfaring som knytter mennesker tettere sammen enn barn og foreldrene.
You know, the husband-wife relationship is wonderful.
Så forholdet mellom mann og kone er fantastisk flott.
But nothing compares to.
Men ingenting kan sammenlignes med
the child-parent relationship.
Og forholdet mellom barn og foreldre.
This is a bond, a unity that is indissoluble.
Det er et bånd, en forening som er helt uoppløselig.
Your child is forever your child.
Barnet ditt er for alltid ditt barn.
Under any circumstance.
Under enhver omstendighet.
This fellowship vibrates.
Så vibrerer dette fellesskapet.
This closeness is there.
Denne nærheten er der.
So the Lord says, let me tell you about how we relate to each other within the mystery of the Godhead.
Så Gud sier, la meg fortelle dere om hvordan vi forholder oss til oss innen guddommen.
It's like a father and a son.
Det er som en far og sønnen.
They come together.
De kommer sammen.
They enjoy each other.
De har glede av hverandre.
They have fellowship.
De har fellesskap.
There is a deep unity between us.
Det er en dyp forening mellom oss.
And we learn a little about what takes place within the unity of the Godhead among the persons.
Og vi lærer noe om hva som foregår innen denne enheten I guddommen.
Number four.
Og nummer fire.
Our children, they come out of us.
Våre barn, de kommer ut av oss.
Is that right?
Er det riktig?
Huh? Yeah. Come on, wake up.
Yeah, okay.
I think I'm right. Am I right or not?
Har jeg rett eller ikke?
Yes.
Yeah.
They came out of the father as well as of the mother.
De kommer ut av faren og de kommer også ut av moren.
They proceed out of us.
De blir ført ut av oss.
Am I right? Do you say amen here?
Er det ikke det? Sier dere amen her? Not very often.
Not often. Yeah, I know places where people don't say amen.
Jeg vet steder hvor folk ikke sier amen.
But there are places in the Adventist church where people wake, jump up and say amen.
Og det steder I Adventistkirken hvor folk hopper opp og roper amen.
You don't have to do that.
Det behøver ikke å gjøre det.
I don't want you to do that.
Jeg vil egentlig ikke jeg skal gjøre det.
But I want to know that you are alive.
Men jeg vil gjerne vite om dere I live.
See, they come out of us.
De kommer ut av oss.
And that's why they have the same nature.
Og det derfor de har samme natur.
And that's why they are different.
Og det derfor de forskjellige.
A different person because they come out of us.
En annen person, men de kommer ut av oss.
So, the Father is telling us something about the Godhead.
Faderen forteller oss noe om guddommen.
And he tells us, the Son proceeds out of me.
Så han forteller at sønnen han vokser ut, blir ført ut av meg.
Out of me.
Han kommer ut av meg.
In what sense?
I hvilken betydning?
Was he an, what do you call it, an emanation? A flowing out of God?
Er det liksom som om det noe som flyter ut av Gud?
That God was there and all of a sudden there is a lump of God that is growing out and becomes the son. Is that what this is about?
Er det sånn at det en bit av Gud som blir tatt og at han kommer ut av den biten? Er det slik det
Is it that God gave birth to a son?
Er det sånn at Gud fødte en sønn?
No.
Nei.
Is more simple than that.
Det är enklare än det.
This, we're going to read later on a passage in John where Christ said that the Father, that he came out from the Father.
Vi skal senere lese et skriftsted fra Johannes hvor det står at han kom ut fra Faderen.
And what he means is that he was in the mystery of the Godhead, inside the mystery of the Godhead.
Och det han menar är att han var I mysteriet I guddommen.
His plurality of persons.
Mångfald av personer.
And as if he had been born, he came out of this mystery.
Och då han blev född så kom han ut av detta treenighetens mysterium.
To create.
För att skapa.
To become human.
För att bli människa.
To redeem us.
För att förlösa oss.
So the proceeding, the moving out from God means in John.
Så det att bevega sig ut av Gud.
That God send the Son.
Det betyder hos Johannes att Gud sände sonen till oss.
That he did not remain within the mystery of the Godhead, but that he stepped out.
Att han inte blir värne I guddomens mysterium, men att han trer ut av det.
Like a child.
Som ett barn.
Born.
Som blir född.
Born to a mission.
Som blir født til et oppdrag.
Mission of creation.
Oppdraget med skapelsen.
Mission of redemption.
Oppdraget med forløsning.
So my conclusion to you is.
Så konklusjonen til
dere. The term son is being used metaphoric.
Så at begrepet sønn blir brukt metaforisk.
To convey the ideas that the Son, as a member of the Godhead, has the same nature as God.
För att förmedla den idén att sonen som en del av guddommen har den samma naturen som guddommen.
That he has, that he is a distinct person.
Att han är en helt bestämd person.
That he has existed throughout eternity in close fellowship and communion with the Father.
Att han har existerat genom evigheten I tätt och nära fällskap med Fadern.
And that he came out of the Godhead.
Att han kom ut av guddommen.
To create and to save us.
För att skapa oss och för att frälsa oss.
I think this is what Ellen G. White is saying in what is practically the last sentence in the statement. Perhaps we can put the statement back.
Jag tror det är det Ellen White säger I det som är den sista setningen I den uttalsen.
The last sentence.
Sista setning.
She says, "The Lord Jesus Christ." We have it there.
Not yet.
The Lord Jesus Christ.
Jag försöker översätta Herren Jesus Kristus.
The divine Son of God.
Den gudomlige Guds son.
Oh, there you have the same nature, you see?
Han har
the same nature.
Samma natur, ser du det?
Existed from eternity.
Han existerade fra evighet.
Always existed.
Han har alltid existert.
As a distinct person.
Som en bestämd person.
Yet one with the Father.
Han var samtidigt också ett med Fadern.
You see, there is,
här står det I första setning.
It's a moment when this metaphor is not able to carry the full weight of the divine son. It breaks, the metaphor breaks, it's not enough.
Men det en punkt hvor denne metaforen ikke holder helt, att den likväl bryter lite samman.
And in this statement, Ellen G. White is clarifying that.
Och I denna uttalsen så klargör Ellen White detta.
Our children are not like the Son of God.
Säger att våra barn är inte som Guds son.
No, because in our language,
för det I språket vårt,
when the child is born,
Når barnet født,
means that the child had a beginning.
Så betyr det at barnet hadde en begynnelse.
You understand?
Forstår du?
My daughters did not always exist.
Døtrene mine eksisterte ikke alltid.
In fact, when I called them daughters, it means that they had a beginning.
For akkurat det at jeg kaller dem døtre betyr nettopp at de hadde en begynnelse.
And we know the day and the year and the hour when they were born.
Og man vet det at de og det øyeblikket hvor de ble født.
So we're able to celebrate their birthday.
Så vi vet akkurat når dette var, så vi kan feire bursdagen deres.
Children have a beginning.
Barn har en begynnelse.
But the image when applied to Christ fall down into pieces.
Men dette bildet når vi anvender det på Kristus, så faller det sammen, det knuses I stykker.
He is a unique son.
Han var en unik sønn.
Because he always existed.
Fordi han eksisterte alltid fra evighet av.
A son that existed from all eternity.
En sønn som eksisterte fra evighet av.
Telling you that he's more than a son.
Det noe mer enn en sønn. Det forteller oss det.
He's God, essentially God.
Det er Gud I helt og fullt.
So I leave these thoughts with you.
Så jeg lar disse tankene ligge hos deg.
To ask you to think about it.
Og jeg ber deg om å tenke over dette.
To pray about it.
Og be om dette.
To try to understand it.
Försök att förstå.
Not to be dogmatic.
Och inte att vara för dogmatisk.
We know very little about God.
Vi vet väldigt lite om Gud.
In himself.
I sig själv.
The Bible says that Timothy says Paul says that God is surrounded by this impenetrable light of glory.
Så Paulus skriver till Timoteus att Gud är omgitt av dette ugjennomtrengelige lyset.
This is the residence of the Father, the Son and the Spirit.
Og dette boligen til Faderen, Sønnen og Ånden.
This is their natural place of existence.
Dette det naturlige stedet hvor de eksisterer, hvor de bor.
And from there at some point the Son comes out.
Og der på et tidspunkt så kommer sønnen ut.
Then the spirit comes out.
Og sønnen kommer ut.
To minister to us.
For å forkynne og ha omsorg for oss og lære oss.
So to the question, was Jesus really the son of God?
Så spørsmålet var Jesus virkelig Guds sønn?
The answer is yes.
Svaret ja.
In the sense that he has the same nature of God.
I den betydningen at han har samme natur som Gud.
In the sense that he is different, a different person.
I den betydningen at han en annen person.
In the sense that they have a close, very close fellowship with each other.
I den betydningen at de har et veldig nært forhold til hverandre.
In the sense that he proceeded from the mystery of the glory of God out to his creation.
Og I den betydningen at han kom ut fra dette fellesskapet med Gud og ut til sin skapelse.
He is the eternal son of God.
Han den evige Guds sønn.
In the sense that he has always had the same nature as the Father.
I den betydningen at han alltid hatt samme natur som Faderen.
And has always from all eternity been a different person.
Och han har alltid från all evighet av varit en annan person.
It's a wonderful way of describing my savior.
Det en vacker måte att beskriva min frälsare.
The son of God.
Guds son.